They say love is a beautiful thing.
Ila kwako imekulemea, sababu ni wewe.
Jua inanichoma kibandani.
Why just treat me right, I'll give anything you need. I'll be your one and only. Why just treat me right, I'll give anything you need.
Chopata baby, usivimbe ipoke. Hata tukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na madini classic. Sina visenti ukweli, ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mam,
sio sawa.
Nataka niwe na wewe, lakini no romance without finance. Nalo kumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave.
Siseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo. Kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njo twende sawa.
Chonde chonde daddy.